getatunes.com.
Eyo niki takweza pangono
Nikna sound
hoa hoa hoa. Maonekedwe yako alimonga Beyonce. Niyakala nawe palibeanga ndichose. Umatanta uzaza mbili paine alibesa maziwa saife. Kuma nazoko mazina zoko manchikondi. Iwe ulimwa ile ndilimwa iwe tizakane mpaka kale. Izo ndizo mwindi na sanja mtima mfano. Kamba kahiwe usaone kuchedwa. Malo wako mtima mangali moyewe kutitiza kale tonse.
Ukadisubwela ma ndi mazifunsa ndeka ngatisabwela ndino wazitani ndikhala bwanji ndeka opande weyo ndesimveka bwanji mene omamvelayo naneso chimotsi motsi. I wanna be with you mpaka kale
pano kamba kaiwe usaone kuchedwa. Mpaka kale kale. No one can take your place. Iwe iwendine. Mpaka kale. Mpaka kale. Mpaka kale.
Music at www.getatunes.com.